ngenzi indaba ngogogo. Uyazi ugogo uhlakaniphile. Uhlale elungisa izinto. Ugogo usanda ukuhlela ukuba kuthululwe indlu yakhe yangasese. Ugogo uyalwazi udaba lwamagciwane. Anonya ayayithanda indle. Kodwa nayi into. Uyazi ukuthi indle idinga ukulahla ngokuphephile. Igqitshwe ekhayeni noma endaweni egunyaziwe yokulahla. Indle isinyathelo esihlakaniphile. Ugogo uyazi ukuthi noma ubani olahla indle ngokufanele aqoke izimpahla zokuzivikela. Ukulahla indle enhlabathini kuqinisekisa ukuthi amagciwane ahlala lapho. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, indle egqitshiwe ingenza inhlabathi ibe indawo engcono yokukhulisa izitshalo. Ugogo uyazi ukuthi lokho kuzokwenza ikusasa elingcono kubazukulu bakhe nomphakathi. Uhlakaniphile ugogo angithi. Ugogo cabanga ukuthi kubalulekile ukusebenzisa indle ekhuqululiwe. Indle ingaguqulwa ibe umquba, i-fuel, izinto zokwakha noma umanyolo ukubala okumbalwa nje. Bheka iwebsite yomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle. Futhi khumbula ukuthuthwa kuwumsebenzi wawo wonke umuntu.